usukhohliwe ukuthi sahlangana ematshwaleni ungithathala ungisekhaya ufuna ukungenza umakotokoto umakoto right umakoto fresh ungishiye ekhaya ungagayile uthi mina ngivoveni wapha umakoto fresh kanti uthembeni na besathiwa amadoda siyawaxhaphaza I'm from the ghetto mina angibuye wankomo zinyuparish angibuye emahlanzeni I'm from the ghetto mina I'm from the ghetto mina ghetto yokuvuka yakuseni ngiyokha amanzi le mina ngiyazi amanzi ngiwavule empompini endli ungayiphatha yokubasa isitofu sendli ghetto yokuthi ngiyowashela le mina ngicofa umshini endli I'm from the ghetto mina Madoda sibuthwele ubunzima Ngimthathe ngimthanda Ngimthathe ngamabobo Ngifuna ukubona ukuthi angaguquka yini ekugcine Nafanele kabe njengami lo muntu Ayikhona ubufresh Waphenduka waba umhuzu ngophambi kwami Ngikubuka ubhuta ngenze njani Usukhohliwe ukuthi sahlangana ematshwaleni Ungithathala ungisekhaya ufuna ukungenza umakotokoto Umakoto right Umakoto fresh Ungishiye ekhaya ungagayile Uthi mina ngivoveni Yeka ulishintshe isiko lakithi Ungawuhamba wonke umhlaba uqede Nokuhlupheka kwami kuyamele ukwamukele kunjalo mntana Ekhaya kithi kusemakhaya Ekhaya kithi kusenqute enzala abantu Nami ngakhula kwenziwa njalo Ukuthi nesimo somnotha simile kahle Ngabe nami ngiyabanyazisa Ngabe nami ngiyapressa Ngabe nami ngiyaconnecta Ngabe ngiyaexplora njengosomisi Ngibe nomshini endlini Ngishaye ngo-four plate Ngihambe nge-polo vivo Ngiqoke impahla zakwami Ngiqoke i-abita Ngilahlele no-brenut Bese ngi-t-shirt Ngiyeke ukushaya ingudu njengo-quest Ngiphile impilo yo-sjava Ngiphile impilo yo-kespa Ukuthi uhlale ekhaya akusho lutho Kumele ungithathe nginje Nami ngizokuthatha unje Kuze siqhubeke sinje Ukuze nathi siye lapha kufanele siye khona sinjalo I'm from the ghetto mina Angibuye wankomo zinyuparish Angibuye emahlanzeni I'm from the ghetto mina I'm from the ghetto mina Usukhohliwe ukuthi sahlangana ematshwaleni Ungithathala ungisekhaya ufuna ukungenza umakotokoto Umakoto right Umakoto fresh Ungishiye ekhaya ungagayile Uthi mina ngivoveni